mabla. Nilijua nkiwa star, stola la njai, na shangaza mpaka sasa eti sina pa kukaa. Hata wale marafiki niloamini watanisave kitoboa, leo na wafollow na wanifollow back. Dem ni nae na nampenda sana, mtoto ni nae pia nampenda sana. Ila kinachofanya mini kae mbali nao ni kwa sababu wenye pesa tayalo asha mdangani. Mziki utanilipa lini kwani, unitambulishe nijulikani na mimi nani. Mamangu ni mtoe domu aje da, japo ni mlemavu wendo utafanya pande thamani. Nisionge sana mdomu ni upige zipu, naisi wana fly kona naishia kwenye klipu. Mbona wanatoka misi toki ni pejibu, mziki kuna mahali na kosea utaratibu.
Kitani we, na suana we, na spendi matai ni kisubili iyo final. Jaji mumba baliki baba godu, if you get time nazi tuonje vovita. God bless him chan,
chan, chan,
God bless him chan,
chan, chan,
God bless him chan.
Oya binadamu, tujulize tuko vipi. Sasa mbona letu umba hata mema tumlipi. Tuko bize na stare, shisha na vijiti. Hatujiulizi kesho tukifa tajibu kipi. Dunia sio mbaya, walimwengu ndo mametro. Tunasalitiana, tumemzidi hadi petro. Na sio nyinyi tu, hata mimi nikiwepo. Mana kuna mzinifu atakaye yona pepo. Watu wanauliza mbona mgogo umeganda. Tunaona wezako akinadayo tuana panda. Sina cha kwajibu mana Mungu ndo anapanga. Leo wewe kesho mimi, kwa hiyo nasubiri kwanza. Labda nimeumbwa ili nisindikize watu, mana njia nayopita ina miba sina viatu. E Mungu nibaliki mana mwaka unakata, sijashika raki tatu chimele mele chipatu.
Kitani we, na suana we, na spendi matai nikisubili iyo final. Jaji mumba baliki baba godu, if you get time nazi tuonje vovita. God bless him chan,
chan, chan,
chan, God bless him chan,
chan, chan, chan,
God bless him chan,
chan, chan, chan,
God bless him chan,
chan, chan, chan.
Yeah. Haijalishi si tunakula tunachokipata, wao wanakula wanachokitaka. Si tunaishi nao tu. Ja bless ja. Big boy Lee. Yo my nigga G boy. Oh my bla. Tupac san.
Yes, kitani we, na suana we, na spend my time nikisubiri hiyo final. Jaji mumba baliki baba godo. Give me time nazi tuonje vovitano.